Watch your baby. Oh yeah, yeah, yeah. Straight on the beat. Avril. One, two, three, go. Tu anafulonga nililia kila siku nikijiambia kwamba nampenda my self-esteem was buried to the ground. Lakini tonight I know there's enough. No more choshwa na maswali ninayo. No more kutarajia mapenzi yako. No more kuchoshwa na maswali. Sina hoja akiluni. Ain't got no stress in my life, and that's why na rusha mikono juu na katika tu. Sina stress, sina hoja akiluni. Basi tunaambiwa cause me seem blind. I ain't supposed to sing like this. So one shot, two shot, oh, I'm feeling tipsy. So sing with me. No more maswali ninayo. Kutarajia mapenzi yako. Kuchoshwa na maswali ninayo. Sing, I'm going out, yeah. Me ain't got no stress in my life, and that's why na rusha mikono juu na katika tu. Sina stress, sina hoja akiluni.
Sina kezi stress leo mina zweka mbali. Tabasamu kila tamba si densi nami. Shida zipo, miwala zishi. Wache neje chie ukitaka jirami. Masha na bana, tusha pambana. Bado mipango na kwama, nyuma sitaki tazama. Sasa nasonga ambele tu sana, lakini muda huu kwa kula bata tu. Weka mikono yako juu kisha imana.
Ain't got no stress in my life, and that's why not.